not survive. Well, if you're going away, away, no feeling, no right. Well, I'm never okay. Okay, hey, mapenzi ya dhati ninayoyataka, sitokwenda mbali. I need it from you. Mapenzi ya dhati ninayoyataka, sitokwenda mbali. I need it from you. Nitakufa na we, hey, na we. Nitazikwa na we, 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 na we. Nitakufa na we, nitazikwa na we.
Natazama kwa pizza na seka slowly. Wanasema ni mesizi, nasema sovi. Ni mapenzi na fanya tunadetangoli.